sami. Ay, sami, sami, gueto. Ay, sasangana nawe lapho bangibiza ngo baby wangibheke emehlweni angathi ngiyamthanda lona ungabona ukuthi uyangithanda nawe ngiyamthanda lona angabona ukuthi uyangithanda nawe
I'm tired.